COVID money, where are you? Kaunga Mugeto, where are you?
COVID money, where are you?
COVID money, where are you?
Production.
Yanandi yege. Mi masira mani mi chile ndege. Abantu baka foka miseke. Makute na mubiri makuta yobu sakwa.
He's a bit. Kose sakubi COVID money.
Aka sente ka corona.
Kiri fun. Kose sakubi COVID money.
Kakugenda ni kachura.
COVID money, capital ya politics. COVID money, capital ya building. COVID money, capital ya usingi.
Money, capital ya politics. COVID money, capital ya building. COVID money, capital ya housing.
Kiri funny.
COVID money, why?
I know Uganda ezi yange. Wana muna yanga yange. Niwa wonya damu zaire. Amazimo tulezere. Baitu wazakera ya banyunyu si. Watu nyunyu tativaina na visa sisi. Rufaru kusaka ya blangiti. Kutwalo vya mire. And when government never leave it to move. Because they by the kesimu. Wansi kunuti to be funny. Habo babi ni mamba bi magaile. Kiri unfair. No. Nyanandi yege yege. Mi masira mani mi chile ndege ndege. Abantu baka foka miseke. Sakune na mubiri bakuta yobu sakwa.
He's a bit. Kose sakubi COVID money.
Aka sende ka corona.
Kiri fun. Kose sakubi COVID money.
Kakugenda ni kachura.
Kakaleta technology amona science. Uzibuke wakwile mwenesi. Bigambo vingi kukula sentensi. Leka mbipange kue mwakavasi. Singi kigambo sentensi. Nyakumbe kere wamba omupesi. Taba muno funa kachansi. Kaunga kambela ya kayasi.
Chapu. Ni mkika roki ukuturuanira. Upizwe ira mkutulirira. Corona mane mkwembe zolinga. Mukuzikora mubindi. Na kahunga tituka funire. Baitu gavumente kasindika. Wati why.
Nyanandi yege. Nimazira mani mchire ndege. Abantu baka foka miseke. Mabunde na mubiri makuta yobu sakwa.
He's a bit. Kose sakubi COVID money.
Aka sente ka corona.
Kiri fun. Kose sakubi COVID money.
Kakugenda ni kachura.
COVID money, capital ya politics. COVID money, capital ya building. COVID money, capital ya housing. Yeah.
COVID money, capital ya politics. COVID money, capital ya building. COVID money, capital ya housing. COVID money, why?
COVID money, where are you? Kaunga Mugeto, where are you?
COVID money, where are you?
COVID money, where are you?
Nyanandi yege. Mi masira mani mi chile ndege. Abantu baka foka miseke. Makune na mubiri bakuta yobu sakwa.
He's a bit. Kose sakubi COVID money.
Aka sende ka corona.